kulezi nsuku ezedlule besiloku sikhuluma ngokunqoba isono kahlehle ukuphila impilo yokunqoba lokhu uJesu azuzela khona kuleso siphambano. Sidinga amandla ukwenza lokho, amandla ngokoqobo. Angikubingelele phine kwamukele futhi engosini yethu eFresh ngingusibolo Bithi wakangema ongomlomo kaBenedict weChristianity Works. Uma sekuzwe kwabambeni lawo mandla, abalandeli abaningi bakaKristu behlelwa yithemba ngoba kubuye kungenzeki kubona. Siyafuna ukumnika iqholo lenhlonipho uNkulunkulu ngenxa yomsebenzi awenza. Kodwa uthola ukuthi sisabanjwa lesasona esodwa esigiya siphendela kuthina. Kuyindida lokho. Ngakho abaningi mva bafika kwisiphetho sokuthi abasoze baba namandla okuphila ngalokho kunqoba uJesu akuthembisa. Yebo, angisho ukuthi ngizela kuwe namhlanje egameni lakhe ukuthi akukho ongaqhelana neqiniso. KwabaseFirst 1 verse 16 kuya ku-20. Angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbule emkhulekweni yami ukuze uNkulunkulu wenkosi yethu uJesu Kristu, uyise wenkazimulo, aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena ekhanyiswe amehlo enhliziyo yenu, nize nazo kuyithemba lobizo lwakhe nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kuba bangcwele nokubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithini esikholwayo ngokusebenza kwamandla akhe amakhulu asebenza ngawo kuKristu emvusa kwabafileyo wamhlalisa ngakwesekunene sakhe ezolweni. Ngamanye amazwi, sewuvele unamandla amaningi ngaphezu kwalawa obungawadinga. Amandla ovuko, lawo mandla kanye avusa uJesu kwabafileyo, lawo mandla kanye owadingayo ukufeza inkululeko esonweni osinesikhathi uyilangazelela. Futhi lawo mandla aphenduka abe yingempela uma sikhetha ukulalizwi likaNkulunkulu kunoSathane. Ilapho kanye amandla ekhona ezwini likaNkulunkulu ngomoya wakhe, ngokuba lapho kunomoya wenkosi khona kunenkululeko. Okwakho sihlobo sami, kholwa qha, amandla avesa senikwe wena. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Inombolo yethu ongasithinta kuyo ithi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.